Genie X66.
Je, wasage vimacho na zake lipsi kumpata surahisi. Yani kuli Mungu umenibariki, mimi umenibariki. Na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki, baka sasa penzi likoliti moto kiukweli. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu. Mapenzi gani haya nayo nipa, mpaka damu nasikia inavyopita kwenye moyo mbio kwenye mishipa. Au tuseme ndo kashanishika. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu, wapeke yangu
jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu.
Wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu,
ona na na na,
wapeke yangu
jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu,
wapeke yangu, wapeke yangu.
I love you. Music Slicer.